njengoba ngicebisa nje kanje angibonzi khona kuzomvimba kulo nyaka nalo zayo bomele bazi yeah Reporting live from Isicelo Sobukhosi Ikhoni yakhe esandleni isigazi intuthu ongayiqondi Isikhumbu siloko shilo sithuthuthi silonda esingapholi Umpopho niwuxhume kahle ngifuna kuzona sehoji Ngishaya ivesi elidiliza abakhokhi The only most high I'm smoking It's no lie they know me And slowly you find me where the dope be I'm cocky No problem stompy No problem let's go hard The microphone's the only Loyal homie Cause now I'm choky, I've gone past being low-key Oh yeah, the flow king with no crown they told me Don't try approach me, you gon' die Without a doubt by this time I thought I'd be retired I thought I'd be fine with a wife and house A bigger empire, but I am in cyphers Me starting rhymes and getting inspired I'll never expire cause the fire is burning inside me So many titles, so many rivals So I'm entitled to divide the mind as an idol And pay me as an idol My marvelous touch as an artist is nothing you cannot do But what I do is bound to be above what you could try to Ngashayisa kelibhaya ngisadlala nolova we Kuse kubeyinini ngiphinde lento eyodwa esh Anganeso slonda nosikufa sesasithoba Ngoba ivarimu uyibiye ngothango kuba nzima ukuyijomba I can't always be the wiser one Ngiyaflopa nami but masingabhekisana ngeke ngilazi nami iphutha lami Anganikujabula umthakathi masiloku sikwebhana Sengaphenduka uma ngenze nje ngifuna abafake baswane Bese nginamukele la ko-Zirizoro Kubakhwifi bemisha abaqandaya kuze Gideyoni Ijoni impela mangiqhamuka bathi angikhili ithothi Ngicashe ngaphansi kwey'geti zonina kwamabhithi Sikhule ngokuthithi ikhodi ubumnandi sifihle ehontshi Sitikiti isilobhu sifike intshiza noma ngethini izoni Phela besiphila isitoti abanayikhwele kusho umdlozi Ngibaphendule bonke akusena why like le city golf Siphila ngokwini icoca amabhande siwakhipha ikhondo Then we clean the pots whenever we done go keep ikhokho Cause la maninja nokuzenza bo Michael Didi Kofu Kanti silale mini siteshe ebusuku kwempilo yayikhova Siphila ngomshovo la siyangena kudaleka isibhikongo Kukhala amacilongo kumitente kudiwa ibili iboto Ilife uginqa ikhodi Pause I'm outing it for some shite keep on pack at work like when the witch is caught Akuseke ukuphindela kancane ake siphindele ensimini noma bezongibheka kabi nje abanye abaningi ngapha kumele ngivike imbuze ngithole estradini uyikhipha njani enye i-album umzule ngakakhiphi why you document to DJ ekubeda ngaphimbi why you keeping ngakakhiphi as if ngaya skiphi konke sekulele kumdali isikhathi singakafiki okunye ngaphezu kokuqonda nokuhlakanipha ngakithi why you sagqile kwi-rap ubona kahle skiphi ulandela Shana ngakushaya ipiano no beastie Kusasenzima ukwenza logo bro the game needs me Ngihleli kwisicelo sobukhosi yena I ain't living But akufuni ukuloku ngivunye ikhukhu lingena nyuka Ngijabulele ubizwa nge-OG njalo uma ngithushuka Ngapha intwana shayisaka ngenkundla esayivula Sibadlele nomona but i-flop into singafuni ukukhula Ngasekhaya i-rap ibiwa I was there to lift it I let niggas shine on my shine and I don't regret it But KZN lockdown ngama-cypher series Abakhandi isicelo sobukhosi laba silethe Me. Beluli carefree, I was there taking care of you Was keeping me alive in my gama, jiga thank you Mangitambalala kulo mhlaba, senongibonga ke statue Cause vele kumele ukutambalale, then they celebrate you, yeah These are things that I shouldn't be saying These are things that should be said for me But the niggas don't say it I'm a legend and it goes without saying Pelumashi nomkhumbane, wanna ship, bega manje, they sailing Mangisekhaya ithama ngeke ngabuzi Uphuma nini emafletini, uthenga nini kanti umuzi Well, after so many years, ngizama ngadungi Umdala useze wambusisa, ngizobona nje soon, yeah Upro kid nojaba baseko, sesithembe wena The rap shaka zulu, cebisa sesithembe wena Lezi cathulo ey'nkulu impela, kepha zokunela Ithi ngimane ngisifake manje vele zomfanela Igcike nzima kwi-hip hop emzansi njengamanje Inkabi yami uzuyihloniphe muyithwasa ngaphandle Uzungayeki ukusebenza kanzima yena uzikhandle Uthanda olunye thili godi kube mguna phakade Ngiphinde ngiphakamise likamfowethu ugajeni Uphapa zigqoma ipiyano nerepa kayeki Ngiphinde ngilande umaphahla ngesithupha umaguluva Ngithemba ukuthi lonyaka sophatha ngesitrati safaduka Eish, konke kuyawudlula ngesibambe le memo Sikhande amacebo ukusiphilisa ngesibambe lo mcebo Don't sound Like a Peter X who doesn't wanna let go Isamda njani pika X my papa's a ghetto Ngifile ngathi bengimcindezele sangcike kimi Ngifile ngathi floppy bikimi but ngapha ngijabulile Ngithemba ukuthi ngelinye ilanga umaster uzorelease Ngithemba ukuthi ngelinye ilanga umzulu uzorelease Baningi abantu esibathinta inhliziyo ngaleli peni Baningi abantu esibanika impilo sibakhiphe ekufeni Kwabanye kwajika izinto bakhona ukondla imdeni Njalo masikhiphe icwecwe limnandi ngeke bangathengi Ngifuna lo ngonyaka ube isampulo sempilo noshintsho. Ngifuna umfwetho omncane thuthula inqola zasika iphiko. UNkulunkulu abazali bami abandisela impilo, nodadewethu abashana ingane nomkami kule mpilo. Ngishingishane somoya insizwe engajikelani, ungibuze nanda kwamashe emlazi siyazi singaphikelani. Ukhuluma nokwenza kufani ma usezinge lami, izintsha ngeke uyithembe la kumele usigade mashingelani. Sengizorelease i-album ngizoyiplaza ngithi ngapha ngilokhu ngithuthukisa ikhono langakithi. Bahlala bengibongela njalo uma bengibona estradini, nikezeni isihlalo sobukhosi sama ngithi 2.